Kaji Records na producer TK2. Chiku zee mzee wa mavuvu zela au sio? Ebu ni chafulie chafulie kidogo mitambo tuendele.
Toto barirokota karatasi baridani ni pesa.